pana koko kosa wanje my baby. Come on, come on, yeah. I feel like cry when mugore wanje. Anifa, wanifa, anifa, e mugore wanje my baby. Kudondoka si kuanguka, baby girl, I'm so sorry nikikosa, I'm human enough.
I swear, I swear, I swear, I swear,
she's my wife, baby.
Chonde hala hala,
milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala,
she's my wife, baby.
Chonde hala hala,
milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala. Amene furuka hayo akicheza cheza anani furuka hayo akicheza cheza anani furuka hayo akicheza cheza anani furuka hayo ani cheza cheza
atatukiwa kizani nuru inanga tusishie njiani. Wala japo mbele kuna tsunami tukijipanga hofu mashaka ya nini.
You gotta love everybody
kwamba umependwa na mimi. Oh my darling, yeah.
Wanazuga hawakuelewi kisa umependwa na mimi.
She's my wife, baby.
Chonde hala hala,
milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala,
she's my wife, baby.
Chonde hala hala,
milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala.
Hey, mtoto flani karikiti tukiwa chumbani maruani hashikiki.
Oh yeah,
she get the one like a nick, mahabata na one tahariti. Eh hey, yeah, mpelega doa do mpensi mbio mbio taumiza. Si wasikize walafiki wawezi mwisho watakuliza. Nifikishe usiniache babaya, tumekula ya mimi baby sije retire.
Oh,
I call you shivaya,
nanipa
vitamu vitamu ile mbaya.
Akicheza cheza anani furuka hayo akicheza cheza anani furuka hayo akicheza cheza anani furuka hayo akicheza cheza.